Downloaded from ilovezedmusic.com.
This is Urban Hype.
It's got to be fun.
Dawane ona fana chilaka. Alo, ni chipandule chiloko. Vaso vima ni mvesa chikongo. Sekulani kani, 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 kani.
Ela, dina mafika tibiringa vena diato. Sekulani kade wangu ni kafuida mu.
Challenge kwete yaku kusha for peace.
Surako,
chikwacha fulu cha isusha kepi.
Surako,
wino wino kade wangu mwandi.
Surako,
bama,
surako.
But that bafuti it up, go sell up on a chimose. When we pull up, everybody scream to Liemo. It's a fake no guy over to Mofumiemo.
Nijua mazawazo ni nari paleo. Matisi ningana, menina yewa. Kwasi kumawa, ki matise gulako. Anzati wawemba, matisu lako. Chilaka panko, si chani cola cola.
Nafakila tu ice cube, na tu coca cola.
Nemo zako sani chinga, na choka fola.
Tumba follow follow, makwacha na madola. Dosa leta vaupu, wapali kuma kwanga. Izi ni ndalama zanga, eh. Huku ni kukwana kwanga. Palie chigayo woy umvila veni kamba.
Batman shop
Alina kini anda. Ndawane ona fana chilaka. Alo, ni chipandule chiloko. Vaso vima ni mvesa chikongo.
Sekulani kani, 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 kani.
Ela, dina mafika tibiringa vena diato. Sekula ni kade wangu ni kafuida mu.
Challenge kwete yaku kusha for peace.
Surako,
chikwacha fulu cha isusha kepi.
Surako,
wino wino kade wangu mwandi.
Surako,
bama,
surako.
Yo bouncer.
Surako, hey, hey,
hey.
Surako, hey, 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 hey. Surako,
ama stata patumba ya lento. Kukwa ule firimba chile nduka so.
Surako,
waimona shani inangu, na ikosa kweyo kare wangu.
Yeah, ni kwata bauti 50 ngwe. Muma figaya bakuruta pebo mutende. Nifuate boya mageuzo lova. Nzina shimbi maelo kupushi shangova.
Dovoe firimba mumutwe mpompompo. Fideli loten kukila bukongo.
Dovo kwa tibani shita isa isa isa. Nga nafika na umfo kumbi bati isa isa isa.
Alina kini anda, dawane ona fana chilaka. Alo, ni chipandule chiloko. Vaso vima ni mvesa chikongo.
Sekulani kani, 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 kani.
Ela, dina mafika tibiringa vena diato. Sekulani kade wangu ni kafuida mu.
Challenge kwete yaku kusha for peace.
Surako,
chikwacha fulu cha isusha kepi.
Surako,
wino wino kade wangu mwandi.
Surako,
bama,
surako.